chali amasima na wenkanya omavuka tetenkanya bomulungi omugaga kabalira ko efuse efuse abalamba ibakenuzi amanyi chechi gamala myenkola nonya wendi konkona sikulirwe nza talina simi tinguliriro kunjuna enebuza kuba singa koba ntegeza tikumane baibo wechirambika tomavuka libali Twaliwa omugaga nakagattako kw'ebyo byalina Tukolerera bafuna Mukama wandi tujunyesa okukyuka Omukozi naganyulwako muntu yose Aya alina yayongerwako
Taxi mama Abatembeyi batunoonya Chovola banze Nkola byenjagala Jasuma okudayo watunda na kativi munju Ngachokokera kukola ngero banja Bana yene kubanja na yera banja Abatu katikulu no bafuse solo
Sente siwa misa
Uyafunye kaya kala kuturo ikomba Malale vya webyo bikuya Zekatikulu no tata chinsaba Unyimu size chitone change Onyigiri zeni mimu wangu
Omukozi naganyulwako muntu yose Aya alina yayongerwako
Taxi mama Abatembeyi batunoonya Chovola banze Nkola byenjagala mama Bwenyumirwa bwenkyo
Enesinyi tunulira nekoma Tekyali amazima nawenkanya Omavuka tetenkanya bulungi Omugaga kabalira ko ekuse
Jukirabe bakukobera omwana jasoma Okudayo watunda na kativi munju Ngachokokera kukola ngero banja Kana yene kubanja na yera banja
Tukolerera bafuna Mukama wandi tujunyesa okuchuka Omukozi naganyulwako muntu yose Aya alina yayongerwako
Abatembeyi batunoonya Chovola banze Nkola byenjagala mama Bwenyumirwa bwenkyo
Ababoda bambi
Taxi mama
Abatembeyi batunoonya
Chovola banze
Remember where you got it from www.djericom.com